Exclusive from ZambianTunes.com.
Today I heard a joke that would crack you up, hey. I wish I could share it with you. In fact, never been in inga funa kushimikila, but we don't talk anymore. Penango ni matenga funi funo kutumila, no lekela panjila. Tonight I party nangani ndani anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino manje satana tia kapandambo. Tonight I party nangani ndani anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino mambala atia kapandambo. The kind of love we had, the type that make people mad, the kind that make them wanna lose their minds. Your friends and family sometimes could I get jealous, cause me would I tiff you from them. Yeah, it was deep. Jenzo shimika fili vonse, no seka fili vonse. We're best friends, tenzo nkala tipanga mulomo pakatika usiku. I've seen you at your lowest and I've seen you when you're broken. I've seen you lose it before. And you have watched me grow. It's difficult to picture my love life before I met you, girl. Sinezo ziba na chikondi ne, paka siku ya mene ni nakuziba we. Mushe, tonight I party nangani ndani anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino manje satana tia kapandambo. Mushe, tonight I party nangani ndani anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino mambala atia kapandambo. Sembe wenzo ziba, mene ni kuyewela, mene ni kufungila, mene ni kukanizila. Sembe wenzo ziba, mene ni kuyewela. Nirimonga kanyo, nikalibe mapepe, nichilise. I wanna fly again. Fly again.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Tonight I party nangani ndani anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino manje satana tia kapandambo. Tonight I party nangani ndani anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino mambala atia kapandambo. Tonight I party nangani ndani anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino manje satana tia kapandambo. Tonight I party nangani ndani anachinja nyimbo kadansi kezo enda chabebu ino mambala atia kapandambo.
Exclusive from ZambianTunes.com.